music blog.
Yeah, I'm going Z America on this one. Z New York, Lusaka, Atlanta. Philike on the beach, yeah. Yeah, Drex, I see ya. We got managers in the building. Joe Dafams, I see ya.
Exclusive from High Class Music Production.
Said America's in the building. Sometimes ini maukana anga nikakumbuka pali bafeki wonse banzanga. Ni maukana mashoko nikosa na misosi ni ukana chikonko. Wai wala kutali kweta choka. Bagani za femu yonse wapoka. Osunga muzake saziwika. Ukalemele mbekeza kufutika. What goes up must come down. Makula mutu simu kwana na mkrauni. Tumbwili niggas behaving like hoes. Benefici tika, only God knows. Kulangana mafoto tinako papa mozi. Swagi ya semu tachaya semu pozi. Na nyimbo tinachaya cheko mpozi. Na dogo tinape mapamozi. Iwe muzako, si famili yako. Famili yako, futi simu zako. Simunga chitike, at the same time. Fuck that shit, this is just a matter of time. Vena, velenga Bible, no chita understand. Ndye pene uzaziwa na vambiri iwe mwandi. Ish, wala mpapusha wanandi. Pene Paris State, wewe wagani za brandi. Fuck that shit, ndiye taito ya nyimbo. Aishu wa mane ikupange kembo. Fuck that shit, uzipweza momu tima. Uzafuna light niji uli momu tima. That he's my best friend.
Fuck that shit.
That he's my good friend.
Fuck that shit.
That he ujani muzanga kulipe paso. Iwe fuck that shit. That he's my best friend.
Fuck that shit.
That he's my good friend.
Fuck that shit.
That he ujani muzanga kulipe paso.
Iwe fuck that shit.
Bagai waganiza ni milungu wanachinja na kukamba ni kumbere la chitundu. The only call you ngati wafuna kochintu ndiepe wacha realize ati nawe ndiwe muntu. Fuck that shit, life is a journey. Sivichi tika nga simu na kwirizane. Tiende pamozi, I mean chapazi. Voenda 1-1 is also a campus. Yolo, you only live once. Ni mulolo na iwo zagwa pansi. Kwenze wene PK na glorious bandi. Na wewe wanaso wasunga chite understand. Tekanya wechana, gemu ni kupokana. Temba muzako iwe gemu ni kusungana. Mayom papa, nene nka kupapa. Muzako abwele pafupi ati iwe fumapa. Nishini chani iwe kansi. Muma vela mushengati wanzanu walipansi. It's okay, hakuna matata. Tizaka mvela mche na fetika gwila stata. What goes around, comes back around. Asia pafirikea, ipanya in sound. Muzazi wa kwanji charo chire round. Kulikwacha madola na mapound. Umusalu walipesa mba my lord pamulu. Secret nilesa uawa kumulu. Wante Mandela na fetizangala pachulu. Muza chinja title, muza tita na wakulu. Fuck this shit, this game is boring. Fuck this shit, why jealous and envy? Fuck this shit, wene wachinja nzelu wakapeula. Fuck this shit, kungana femu ngatu wafula. Fuck this shit, ukula mutu ngatu wapula. Fuck this shit, nga superiva tiyo maps ndi aliko. Fuck this shit. Nikutali kwena choka but still going strong. Awawena ni machaka nani waku Hong Kong. Nili munjila makatemo still sharp. Niponya punchline yoba wabangamu sharp. Chupiki ndiye ngani kumagelo. Muzaka chucha akaipa akatoka selo. Try me, bifu ni kudia. One on one usiwa ni za kudia. Disema superstar, disenye nyezi. Yakani manje ife kusogoro ya mayezi. Muzaka tamanga, muza mwamanzi. Mufani kako, mafia muli benzi. Mafia ine ni do or die. Dawadi angadi nyama muli pai. Nika mwalila mkani shike msound boxi. Ngati ni dowo mukafake muma soksi. Yeah, fuck that shit.
Yeah, fuck that shit.
Yeah, fuck that shit.
Yeah,
fuck that shit.
Yeah. Note ati chani na shani.
Ha. One mandingo. Ana mandingo. Shout out to Busy Baila. And Tishon in particular. T-Boy, I see you. Ha. J Cash, J Mula. Chef 187, Maki 2, I see you. Memphis on brand. The bomb, Lloyd Banks, ER, Otis, Smart B, Drex, Feezy.
shit.
Tony Tiger, Brevik, Stafford, Kondoa, Wisdom, Lucky Sakue, Richard, K. Breezy, Shaba, Bajo, Edi, Beast of All Nations, Fresh Boy, Arnold, I see you. Sweet people, your next Isaac Ibaka, Bizo Shizo. Fuck that shit. Colombia Connection. Kuji. Zemwa Piesia.
A DJ Drake's pandem thing, you know, sir.
We control the sound.
ZambaMusicBlog.co.